Chineke na-egwu egwu rinne. Chukwu na-ahụ n'anya. God is love. God the perfect. But o nweghị mgbe ọ ga-ahụ onye ikpe mana si ikpe mee gịnị? Amaghị ya. Burie n'obi ka ị ghara ikwu na ị na-abịa chọọchị ime ekpere ekpe, gị na-achọgharị okwu. Ime ekpere ekpe, ọ bụrụ na ị zuru ochi, Chukwu gakwa ọzigodo onye ahụ wụrụ ọgọmmụọ, ọ ga-ekpelakwara onye ọgọmmụọ ịzụrụ ego. Maka onwe mgbe ọ ga-ahụ onye ikpe mara sị ime ekpe eme gịnị. Ịhụrụ ịmanarị ya dis Baịbụl, ka ị ka mmadụ ga-eji mee. Onye m juga, ọ nọ na ọka m kpọrọ sị, Chineke ma ihe m na-ekwu, sị ya, Idishọ na Chinenye duru ma ihe ọ na-eme. Idishọ na ọ na-eme, onye ọwụwa onwe onye bega, onye dere m leta, onye na-esend voinu na-arịọ. Onye ṅụrụ iyi, sị Idishọ na ọ ma ihe ọ na-eme, ka ọ na ihe makpụrụ n'ime. About 3 days ago, akpọga m aha ime ihe beta ọka nwere teachi na example. Ka ị ka o ji chee na ọ ga-eburu nwa ego m, Hezekaya nọ na temple a, Hezekaya ji mmiri gwọọ ọrịa, Hezekaya mebiri agbara, Hezekaya anaghị ewu ewu n'ụwa niile. O chee nnọọ na ọ ga-eburu ego m merie m, na ọ ga-ebido ego m tọọ m mkpọrọ, na ọ ga-edisgrace nwụ m. Ọ dịghị possible. Akwọ ụmụ Izrel, Moses ọ dara ha n'ala ka ọ daa. Beta aga m adara ha n'ala ka m ishi m gaba mpi m gaba dị elu. Chineke bulikwa n'ala ọgụ. Ndị ọnụ kwuru ha nwụọ n'ọzara, ha mekwe na nwụọ. Before m mechie okwu m with a gospel of John, wetakwere m the number 16. Ihe m ji na ishi ekpere m okwu m owu. Onye ekwele ka ihe kechie ya gịnị? Anya ndị ekwele ka mmadụ ebenye ekere eke mee gịnị? Duhie m. O wetara ara m ego m. Ya bụrụ uwe anyị gawa. Kedu ihe m ji ọnwụ mmadụ eme? Enweghị ihe m ji ọnwụ mmadụ eme. Mmadụ machie obi. Mgbe e mere aga gụrụ n'ụ projekt anyị nwere this year. Ihe m planụrụ m ga-arụ this year. Kelewo ndụ dị mkpa. Ị ghọtago? Ihe anyị ga-akọmplite anyị ga-arụ. Betu kelewo ndụ dị mkpa. Ị ghọtago? Gaa nye juju ka ọ gọọ. Ihe m planụrụ m gara ime 3 years ago mgbe ego m 14 billion. Ọ gwa m ka m meruo 17. Lee ihe anyị planụrụ. Ịrụ asụma ga-ede taa na I'm home engineers.
Living Christ Mission Headquarters Project to be executed this year 2025. 1. Bethel at Onukogu Family. 2. Bethel at Onitsha. 3. Security Gate Buildings at Nkwere. 4. Female Convenience Onitsha. 5. Pure Water Factory. 6. Asaba Land. 7. Enugu Land. 8. Abuja. 9. Nkwere Temple.
Nkwere Temple, ka mụ asị m na m ga-akụkapụ ihe Nkwere Temple mgbe interest m na-amụtara m 445 million every 3 months. Mgbe m mere ọwụ 16.5, onye o bidoro mụtawara m 445 million naira every 3 months because ọ nọ ogo na billions. Kemtu edeli di amaka adibem redi this year bụ law school and then medical school. Enweghị ebe m nwetara ala m chọrọ ịrụ teaching hospital. This young man bịa nọ were ego m like that. N'ọkwa na-ele na-akparị m. And ụmụ Israel gara na-support mmadụ iri. Ha chefuzie na Moses wụ dike n'agha. Ọwụwa ndị a na-eso Chinenye na-ebu m agha. Akwa ịma ha cheteghị onye Chukwu. Ha chere emetere na soshal midia. Gụọ ha ga meghe ọnụ, ọ na-akpọ m iyi. O meghe ọnụ, ọ na-ekwu ihe sọrọ, don't worry. Ọ Chukwu ka ihe nọ n'aka, o nwedị onye m ga-abụ ọnụ. Bedo akwa n'ụwa na amarago m ndị bụ my enemies. Mmadụ buru ego, ọ na ha hụrụ the young man n'anya, ha ga-agwa ya were ego ma egene. Wachi. Ụmụ m, does it mean na ha ma na o buru ego a? Ka ha na-ewe n'obu ego. Ma Victor atụ anya. machidimi ibemene ha nile nọrọ nọ na support onye buru ego ọhụ 1 million ọhụ 2 million mgbe adeburu ego mo ha so condemn but ke ha bu dizie outrageous ihe ụmụ m echete message oge mezi senduru m from Canada obi agbawala unu ihe niile a mere ndị bụ m ụzọ ihe na-eme m betu ndị ahụ bụ m ụzọ mere merie ma afọkwa m onwe m nọ n'okpuru amara onye ka ndị ahụ bụ m ụzọ mee achieve things my God na ihe a na-eme ewu ka m nwee ike react a nọ na-aga polisi ọrụ ha awụ ị na-emebi aha mmadụ everywhere but ihe mma n'ụwa na-awụ ebilivu m ha na-ege ntị ha amaghị na imebigodo aha mmadụ eventually onye imebiri aha ya n'ihu onye ahụ mara eziokwu ọ ga-atọ na against you ọwụwụ ihe na-eme mmadụ were ngbaghachiri na nkwere echi onye ahụ o ji mgbaghachiri ga-ama eziokwu ị ga-awụ onye iro maka gịnị onye na-egwu olu na-eme gịnị weta ka ụmụ m ebe m ga-anọkwa ya na Easter weta nọmba 16 ka m were mechie onye nke igbo bido na verse 1
yes daddy from verse 1 Makora nwa Iza nwa Kohat nwa Levi ya na Datan na Abiram ụmụ Eliab na On nwa Pelet bụ ụmụ Ruben chịrị ndị ikom ha wee bire n'iru Moses ha na ndị ikom ụfọdụ ndị sitere n'ụmụ Izrel ọgụ ndị isi nzukọ 12 ndị a kpọrọ ịbịa na nzute ndị ikom a maara aha ha
unu ọhụrụ ndị maariri anya kwa leaders
yes dad yes dad
ọwụ ndị a maara aha ha ọwụ floor members all leaders achọrọ m ka unu mara na ọsọgodu ndị so ha wu leaders bilie imegide onye chukwu dere mmanụ ọ waste of time because ọwụhụ nke etere mmanụ ụmụ onye chukwu tere mmanụ and ọwụ ite mmanụ ahụ ka o ji eme gịnị oge aga ma onye su bụ isi ya foto akwa ome n'online gịnị ka anyị na-ahụkwa na ọ na-eme ihe online ihe mmadụ jiri tere mmadụ ka a ga-eje tere ya na-egenụ ntị ụmụ m listen Kraịst gwara ụmụazị ya lezie na anya ka a ghara ime gịnị iduhie unu ndị nduhie ha ma na ha eperishigo ha ma na ha alago n'iyi ha ma na ha enwe aha ha oke in heaven amụkwurie ha na-eto onye ha ga-aloda onye ga-eso ụmụ m obi agbawala unu hapụrụ na Almighty unu ekwekwele na ha ekwughị ọnụ bet nkwa m na-ekwu na aga m efold aka maka ego ahụ agakwa m asị ha na-eri ha rie ha erile ha taa ahụ rie ya rie eke mgbe a gwago m ya ya ọ ga-eweta ego o ji aka ya na-edestroy his generation ọ dị clear na-ege ntị ndị andụ ndị aghụghọ a ndị ha na-atageti bụ ndị a maara aha ha and of course ndị ha na-emegharị anya awụ ndị ọdịka ha emegharịrị Keleb anya good emegharịrị Joshua ndị a na-emegharị anya awụ ndị ha na ha nọ na the same group ndị ha na-atụrụ rụọ arọ ndị dị unclean ndị dị unsanctified nwa m continue
yes that verse 3 ha wee kpọkọta onwe ha imegide Moses na imegide Aaron si ha o zuworo unu n'ihi na nzukọ Izrel niile ha niile n'otu n'otu dị nsọ ọ bụkwa n'etiti ha ka Jehova nọ ọ bụkwa gịnị mere unu na-ebuli onwe unu karị mkpọkọta nke Jehova
very good onye nke bekee gụọ ụmụ m na-ewekwala iwe bilie n'ọtọ
yes daddy number 16 from verse 1
bido verse 3 maka
verse 3
ụmụ m geenụ ntị ihe m ji sonu bilie ọtọ
yes sir and they assembled themselves together against Moses and against Aaron
against onye chetekwa ndị leaders ru 250 ndị a maara aha ha na congregation oh chineke ụmụ m kpewe ekpere ka ihe ghara ime gịnị ike si n'anya ụmụ mmụọ ndị a bụ ndị dakwere na Numbers 14. Hey, ka ihe ji chefuo so quickly. Ka ihe ji chefuo ihe mere na Numbers 14. Ka ihe ji chefuo otu ndị Amalek ji sọ, otu ndị obodo ji sọ ha ọnụ, ebe Moses ha gara, ha mee gịnị, ha ga azọpịa many of them. Ruo ha kwa chapter 16, ha mekwa gịnị, ha bido. Ụnụ ga-ama ugboro ole mgbaghara Chinenye duru ma Victor atụ anya, this group. Ọ bụrụ na m na enwe ihe m ji ịkpọ ha aha eme. Moses David si anaghị alike ya. But ọ na-arụ mma ka ụmụchukwu mara. Ebe ọrụ ha na social media ikwu ihe na-awụghị eziokwu. Onwegodo onye papa ya nwụrụ, ọ gbasara ha. Onwegodo onye papa ya nwụrụ, onwegodo onye na-arịa ọrịa, ọ dịgo otu a popu nọ. Ugbu a na ahụ adịghị ya. Ịgakwa ihe ike iwe na social media, ọ gbasara m. Ihe megodi ya, nwee mgbe m ga-awụ onye isi ndị Katọlik. Ọrụ m to mind my business. O gosi na ha enweghị aka ọrụ. Ha dị idle. Ọ gbasara. Gịnwe nụ ntị. Ibili megide Moses. Numbers 14, ha learned her lesson. Mba niile Chukwu bara, o wute ha. O ruo ha kele, the same. Otu Moses nụ ha chụrụ na 2004. Ka ha chụka 2006, ka ha chụka 2025, ihe na-anaghị eme ya. Maka na ha gara ịma na ka ha chụrụ achụ, ha sọrọ ngọngọ mee gịnị. Ndị buru amụma na Living Christ Mission agaghị eme isis na 2024. Today, Living Christ Mission na 2025. Bụrụ forward ever, backward gịnị. Yeah, time we got, ị na-ekwu nonsense. Ihe m ji preach ihe ahụ. Ọ nọ ka ngwa ịbịa na my message, obi na-agbawa ọtụtụ ụmụ m. Ụfọdụ ha mee ha, ile mgbe Chukwu ga-ebili lụọ ọgụ. Papa m awụ ha arụsị. Ọ na-eme ihe otu oshi chọọ. Nwere na ndidi, ihe m chọrọ n'aka unu wee ezi omume. Ọ na-ekwela omume ha mee ka obi unu mee gịnị gbasasịa. Mgbe anyị ga-eji mara awụ, ọ bụrụ na ha merie, ọ mgbe anyị ga-ajụ ebe Chineke nọ. Bete enwebeghị na ihe bidoro mewe emewe nụnụ. Kịrịkwanụ na-emedu. A sịghị na Hezekaya mere admit na heart attack na Port Harcourt. Otu awụghị eziokwu. Hezekaya agaghị abịa 24th anniversary. Otu awụghị eziokwu. Na abịa chọọchị echi ahụ, a ga-agba ọsọ ụnọ chetara. Na onye bịaranụ, a ga-anwụkọrọ mmadụ niile. Otu awụghị eziokwu. O ruo na Christmas. Elewe Hezekaya agaghị apụta na Christmas. Ọwụ Ben Johnson. Ọ na-agba egbe, a na-ata nri, ọ gbaala ọsọ. Ọ nọ ọhụụ m na December. Lụọ ha nkwere tiri ugo mee gịnị, nọrọ nkwere. Ele ọ wụrụ na ha nwere ihe na ha ga-emechi ọnụ. Ha ga-ama na ha dị frustrated. Otu ele m hapụrụ Sabbat. Akwa m hapụrụ m Sabbat gawa Zambia. O mere m ka m na-ebu ha agha. Amaghị m enye ha support maka ebe m siri mee gịnị malite. Mechaa bụ Anglican, nọ ebe Anglican ka m ji baa Sabbat. Nọrọ ugbu m na-ebu Anglican Church agha. A ma onye isi youth, na-echi ụmụ youth aga ọrụ okike. Mgbe ugbu m bụ Anglican agha. Adịghị m against Anglican. So onye m dị against Archbishop of Canterbury. But thank God all resign ana. Onye na-akpọrị Almighty. Onye na-eme encourage nwoke ilu nwoke ibe na church. Ihe ndị Anglican sọ nsọ. Ihe ji mara Anglican church with the word of God. Ka ọ che na ọ ga-emebi nwa Anglican, ọ wụ resign, Chukwu ka ukwe ihe ọwụ. Ngwa nọdị na ka agụtọpụ ihe a na-agụ. Chineke gbaa unu, ma ekwuri ọgụ onu.
Yes, Dad.
Chukwu gbaa unu, ma obi agbawazila unu. Christ karịrị m, a kpọrọ Christ iyi, a ga-akpọ m. Ma ndị sọ ọkwara afọ ka m ji arụ ọrụ. Ma ndị sọ ke. A ga-akpọrị m naanị ime ihe dị m mkpa. Nna Chukwu dịra na mma. Ka ọ ga-awụkwanụ m kpọọ ekpere n'isi unu. Ya mee gịnị ya aza. Anyị ga-anọrọ lekiri ha. Hụ ọdịda ha. Ọ question of time. Ọ bụ ihe Psalm 37 kwuru. Naanụ onye eji emeri onye iro owu ezi omume bedo onye iro m na-emeghị ga na-agba Chineke mgbe okpuru n'azụ ihe mee ha agasị onye a meri aga ama na ọ ga iji aka nkwado onwe onye iro ha etie ọ gaba eme ka ị na-agbakwu gịnị mbọ maka onye ọbụla na-atụkwasị Chukwu obi ihe na-anaghị eme na onye na-akpọku aha onye nwanyị a ga-eme gịnị a ga-azọpụta geenụ ntị ngwa onye nke bekee continue verse 3.
Yes, Daddy. Numbers 16, verse 3. And they assembled themselves together against Moses and against Aaron, and said to them, you have gone too far, for all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Why?
Okay, continue one. Can you go top of that verse?
Yes, sir. Why then do you exalt yourselves above the assembly of the Lord?
Continue.
When Moses heard it, he fell on his face, and he said to Korah and all his company, in the morning, the Lord will show who is his and who is holy, and will cause him to come near to him. Him whom he will choose, he will cause to come near to him. Do this.
Very good. Onye wezie ha instruction. Onye nke Igbo gụọ 3 and 4.
Yes,
Daddy. Onye nke Igbo gụọ 3, 4, 5.
Yes, Daddy. Verse 3. Ha wee kpokọta onwe ha imegide Moses na imegide Aaron, sị ha, o zuworo unu. N'ihi na nzukọ Israel niile, ha niile n'otu n'otu dị nsọ. Ọ bụkwa n'etiti ha ka Jehova nọ.
Ụmụmụ ọwụ eziokwu.
No,
ndị Israel ọnụ chọrọ ihe abụ mmadụ n'okwute ọha dum dị nsọ.
Ị
hụrụ onye chimaịrị n'anya ọ na-eji flattery. O nwere ike ịsị ha, ị ka na-aga chọọchị? Ah, ị ga-anọ n'ụlọ develop onwe gị. Ihe ahụ ị na-etu ebe a, ọ kweshọn ọfụ ị nọ n'ụlọ, e nwere ekpere ị ga-ekpe nwee third eye. O bidoro bịawa. Ị na-enwe third eye iji eme gịnị? Anya abụọ m ezikwerela m. Ị hụrụ ndị ọjọọ na na-eji okwu efu emegharị mmadụ gịnị anyị. Ọ nwere ihe a gwara ha. Unu niile dị nsọ. Elee dị ihe Moses na-asị, dọnụ onwe unu nsọ, ma unu mere gịnị? Unu dị nsọ, ọ ihe eji arafu mmadụ. The whole congregation dị nsọ. Mgbede m owere dị nsọ na-emeje anyị. Kedu ihe obi ndidoro? Nwa m gụọ, were ntị unu na-anụ. Aghụghọ nọ, ụmụ m. Aghụghọ nọ n'ụwa erika. Ị gụọ the book of Romans. Akwụkwọ nsọ unu dị ike afọ. Ndị na-eji oke aghụghọ na-emegharị mmadụ gịnị anya. Ha na-eji sweet words, flattery. A na-eto m. And ọ ihe a ka agwọ jiri megharị ife anya. Na Jehova sị onye ga-ata mkpụrụ osisi, ọ ga-agba Chukwu nkịtị. Ọ maka na ọ ma na ụnụ taa ya, ụnụ mara ihe ka Chukwu. Ifusi ya, isi gịnị? Ịhụrụ ajọ mmadụ ekwele ka gị na kpaa nkata, maka ọ nkata ka ha na-eji emegharị anya. And all if hapụrụ onwe ya na ekwensu mee gịnị? Kpaa nkata. O ji ghọrọ ya. Ka if tarịrị ọrụka Chukwu. But gịnị ka ekwensu mere? O meziri ka ọ mara ihe wụ ihe ọjọọ na ihe ọma. Ọ tarịrị ya marazie na ọ gba ọtọ. Ka ahụ wee ya wee ma Chukwu. Gị mazi ihe ọjọọ. Dị very careful, ebido na ha. Nwa m gụọ ha, continue with that 3.
Yes, that verse 3. Ha wee kpokọta onwe ha imegide Moses na imegide Aaron, sị ha, o zuworo unu. N'ihi na nzukọ Israel niile, ha niile n'otu n'otu dị nsọ. Ọ bụkwa n'etiti ha ka Jehova nọ. Ọ bụkwa gịnị mere unu na-ebuli onwe unu karị mkpokọta nke Jehova? Moses wee nụ ya, wee daa kpuo eru ya n'ala. O wee gwa Kora, gwakwa nzukọ ya niile okwu sị, n'ụtụtụ Jehova ga-eme ka a mara ndị o nwere, na onye dị nsọ, na onye ọ ga-eme ka ọ bịa ruo nso ya, onye ọ ga-arọpụta, onye ahụ ka ọ ga-emekwa ka ọ bịa ruo nso ya. Meenụ nke a, chirinụ n'onwe unu ihe ịgụ ọkụ.
Very good. Moses sị, oge ịma aka emeela gịnị? Ka a marazie onye dị nsọ. Na onye na-adịghị nsọ, ndị nzuzu, ha ekwere ka ha ekwere. Ịhụrụ mmụọ ha na-edu ha mere ha filie na ha ga-emeri Moses. Maka ha mere ya ada ihu kpuo ihu gịnị? nana ha feeling na oda na kedi nyen nyen ha confidence maka time onye nke oyibo guzie na ha 31:35 maka time.
Yes, daddy, verse 31. And as he finished,
Mama, you with me. Baga agree na Igbo nuga kwa kwuru oto. Tamkuo betuki Igbo genu nti. 31 to 35.
Yes, daddy. And as he finished speaking all these words, the ground under them split asunder, and the earth opened its mouth and swallowed them up with their households and all the men that belonged to Korah and all their goods. So they and
onyishi ha lolole kolohia ka kwa warning o continue wam.
So they and all that belonged to them went down alive into Sheol, and the earth closed over them, and they perished from the midst of the assembly. 34. And all Israel that were around about them fled at their cry, for they said, lest the earth swallow us up. And fire came forth from the Lord and consumed the 250 men offering the incense.
The ringleaders. Abomination. Oh, when he had it wrong with you. Oh, yeah, keep on going. I'm sooner. Don't put a boom on a run alone. I understand. Oh, yeah, keep on. That is number 16. Man, be done a verse 31.
Yes, that verse 31. Orue. Mboku biri okwu ndị a niile n'ala nke dị n'okpuru ha gbawara. Ala wee saghee ọnụ ya, loda ha, na ụlọ niile ha, na mmadụ niile Kora nwere, na akụ ha niile, ha wee rịda na ndụ ruo ala mmụọ. Ha onwe ha na ihe niile ha nwere, ala wee mechie n'elu ha, ha wee si n'etiti mkpokọta ahụ laa n'iyi. 34. Israel niile ndị nọ ha gburugburu wee gbalaga n'olu akwa ha, n'ihi na ha asịrị, ka ala wee ghara iloda anyị.
Ụmụ m supporters, ọgbala ọsọ ga-agba. Elewe ihe ha na-agbara. Ọwọ ndị unu support ga ha. Ihe na wa awụ ọsọ. Ndị niile na-support this young man ga-eri great. Ha ga-aghọrịrị mkpụrụ ya, maka na Bible kwuru na Jeremiah 14. Ihụrụ punishment dịrị a false prophet dịrị ndị ọ na-ekpekwara ekpere. Onwe onye mere ihe ọjọọ support that punishment dịrị onye mere ihe ọjọọ ga-adịrị. Ka anyị na-ele ha. Ị na-atụ m n'anya nọ sọpụrụ emele gị ịjọ na-atụfere m okwu. Ọ bụ anya Anglican Church ọ nọzi ebe ọ na-akọcha m. Chefuo na agaghị m onye ọ very very well. Chefuo na ekpere ikpe na Lagos. Ụmụ m na-ekwela ka eme arịọ n'anya, kpesi na ekpere ike ka ihe ghara ime gịnị ikechi n'anya. Biko, ekwela ihe kechi anya. Onye nke na-agụ onye Igbo continue.
Yes, that 35.
Yes, maka na ndị a na-eme arịọ n'anya, mgbe oge ihe ruru, ha ga-ahapụkwa mme gịnị. They will abandon you. Ọwụ ihe mere nwa mmefu. Nwa m 33.
Yes, that 33. Ha wee rịda na ndụ ruo ala mmụọ, ha onwe ha na ihe niile ha nwere. Ala wee mechie n'elu ha, ha wee si n'etiti mkpokọta ahụ laa n'iyi. Israel niile ndị nọ ha gburugburu wee gbalaga n'olu akwa ha, n'ihi na ha asịrị ka ala wee ghara iloda anyị. Ọkụ wee si n'ebe Jehova nọ pụta ripịa ọgụ ndị ikom 12 ahụ, na-eweta nso ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ.
Ụmụ m, Omadu 250 na ha ma na Moses karinya. Basu wete ihe chu aja ha kwere megen. Kewu na ha believe toro na Moses adana. Ekwekweli ihe keshinga anya. Onye ne maka ngumbugi chezie na ke na aga ma. Be very, very careful, children of God. Ekwele ihe obula keshinga anya. Ihe keshinga the Pharisees. And mgbe Moses gwara ha, even omere ebe ha si Moses chọrọ ịrụkwa anya anya, iwudo onye, mere mi na-ebuligharị onwe ha elu. Congregation kwere na Moses dara kwa ihu n'ala, ha chee na onye ka ekwu okwu ka nwee pawa. Onye nwere pawa anaghị ekwu ọtụtụrụ okwu, ọ na-ebilive na action. Nwere onye nwere ọtọrịtị, ile Jesus Christ, ọ ndị Pharisees na-eme noise. Bedoro na omume ya gosi na ọ dị Son of God. Ihe buru mmadụ isi, onye ịmakarị ngwa weta n'ọkụ. Ịma ihe mere ha jiri mee. Ha gụọ n'onwe ha 1, 2, 3, 4, 100, 200, 240, 245, 250. Ọ naanị ịrọ nke anyị na-anyị na-ama aka. Looking at the number, forgetting that God is the greatest. But in your Zotrum Nanya, when you put the Lord to the test, Ojen Kibu, go 45, Maka time.
Yes, Dad.
Go 45.
45. Sinu neti tinzu ka bilie. Kamwe meka hambusia, dika no tun tabianya.
Onye kuriye.
Jehovah.
Iwe wele. Ndo nukwariria na number 16. Abia maaka me miracle na number 15. Herod ouru rod ya wihye meni igosi no Herod ko uchuzu. Uru aha number 16. Ndo no bulite kwa uku. Eno nyo blane ikpekari ikpe na Living Christ Mission. Ya liru onwe agene. Most of these people are ikpe hi ikpe many times. Ha liru onwe hanyo. Maka ikpe lendi ikpe na number 14. Bia na number 15. Me aga edowe rod onye ihe ruru na rod yọwu ya emeria nka ro 16 ha bidokwe but ihe onye nke ebeke gon from verse 45 bido na verse 43 omomjishini ke kwuri awagom.
Yes, Daddy. And Moses and Aaron came to the front of the tent of meeting, and the Lord said to Moses, get away from the midst of this congregation, that I may consume them in a moment. And they fell on their faces. And Moses said to Aaron, take your censer and put fire therein from off the altar and lay incense on it. And carry it quickly to the congregation and make atonement for them. For wrath has gone forth from the Lord. The plague has begun.
The plague emego gini. Punishment abatago. Maka akpariala chuku. Maka obara ha nkiti na number 14. Ha continue ihe ha neme. Maka Jehovah abala no. Chine nye duru nkiti. One obure gom na akparim. Chine hon. Odika ha na adi stronger and gene stronger. Na adi be loud mounted. Don't worry. Oye menen. Oye chuku jisum gureba preacher. Continue unwam.
Yes, Daddy. 47. So Aaron took it as Moses said and ran into the midst of the assembly. And behold, the plague had already begun among the people. And he put on the incense and made atonement for the people. And he stood between the dead and the living. And the plague was stopped. Now, those who died by the plague were 14,000. 700 besides those who died in the affair of Korah.
14,000 gini. Owuru ihe ajọ mmadụ mere gini. Dufuru umuchukwu kọsọ. Onye nwa nye mere ha ebere sị na ha amaghị ihe ha na-eme. Nwanyị ha jiri kwere. Ndị bụ na Chinenye duru kpọnwụ na foonu. Unu na ha kọrịrị ya gị bịakwa chọọchị. Anyị megharịa ahụ gị kpọọ na foonu kọrọ ihe anyị kwuru. Emekwe gị bịa church. All hear these people mega. Mgbe iwe Chukwu bịara, o mere ha fake o mee ha. a phrase of Korah. Eche te me shi oso ndu ne ku ke ba oso ndi awu chorus of our time. Kosi no na me Bible study. Onye beke go top guru na verse 50.
Yes, daddy. Verse 50. And Aaron returned to Moses at the entrance of the tent of meeting when the plague was stopped.
Omum, kedi onye mene chukwu ekpochapụ ha niile. And o mere osiso. There was so many that atonement job a welly we make ne ipocha. Ke po ka ha nwuru 14,700 nwuru me ka job a re we ihe ọgwụ. Omum dia de ne careful. Move for pride in a mighty chair that you are given with us, without us. For the chair, Bacho Shirihana Church, the way you are going with Ego. Was the church Aga has son? Then very, very careful. Don't know Gajo Macadis Church, Madoka Doctor Nen. For the day, Madoka Dichi Kachuobi, the Kenon Abba branch. Living Christ Vision Agabi Gago to three. And on our current dim to Quasaragene, oh, a John Dunco with a branch, had a one dunzen on a discharge. Dim not for a day, the day. Actually, a half poor church. Nothing can be done against the truth, but for the truth. When you give me the moon. And Moses say, Moko Bioma, come on, get this Hana, Muhammadan, and one with the moon, ya Megan, ya Dutch. And don't dare make it a prayer, me put you free. Very wicked generation. One run like a meshioku. Ono chedeque young baron umbona Deuteronomy 7. Bible say, Hono, Onye ogu, Agu ogu, Mawarosi. Can your Bible say again, me? I got by your crap, eh? No one were all one haga boko, Ronaro. Webata knew Lum on a mutum, Unigay Mula. Oh, Ali American, Ronad, Yaga Bok. Muta, how Ali Hegame, Yarad. For the now walk with Kowani Humoto. For the now walk Kowanulo. By na eto nwere ke ha na eke kefe n'ọnụ ụzọ ama were ihe ji eme sapo ke aram si na onwe ihe ga-agafeli n'okpuru ye ịma Chineke amaka maka etoro m n'ụmụ gara ebe ịkwụ aja na-arị ibe ka elu etoro m n'ụmụ gara mere otu Chukwu siri pikie m ọkwụ ha na m mbido mebiwe ihe ndị ahụ nwayọọ nwayọọ. And then at this village, all the rare gay home, a poor cook of my age required. He left when I do all of this place, so when don't you know? I should my joy here. But I've been behind our temple, the same knowledge. Let's say Nanya carried it to you. Jehovah Wahonia na Quemo, Ogwahonia Jewo. Onye nwekwara obi ebere akwa okwuru ya na nọmba 14. O jupụtara n'afọ ma na gịnị na ebere. O nwee mgbe ọ ga-ahụ onye ikpe mara si ime mee gịnị. Ama. Chọọ imechi okwu m. Chedekwa that Deuteronomy 7. Ụmụ m ndị nwoke, ndị nwaanyị dere m leta ha chọrọ ịlụ nwaanyị. Ma ndị nwoke dere m ha chọrọ ịlụ nwaanyị. Ndị nwaanyị dere ha chọrọ ịlụ di. Lerukwe na anya. Awokwe di kporo chukwu asi emekwala gini. Aga. Emegi isi ige ikpetelie na ekpere. Jehova wa mahani ime ekpere ekwesim eti ikwele okwu. So ha ge ma arikwa nga gini. Anya. Omu oma. Ke ihe kwa dana Solomon. Omu wanyi Israel. Awa hundi mbozo. Kenye kwa dana ha. Onye nwe mgbang Solomon or the powerful God. But nwanyi mene ya kwa ishi ala nye gene. Almighty sing nwam. Ihun onye na amaham eme kwa la gene alo. Diana second Corinthians verse chapter 6 sing onwe nweke onye kwere ekwe na onye na-emeghị gịnị na-ekwe yet abịa anya ite isi. Onwe program m lere n'abalị mgbe m na-ege news. Onwere one woman bidoro one organization ota na-ebido empowerment. But ụnọ ma empowerment nke dating. Of form organization. Nwoke nọ na Canada chi date onye nọ na Nigeria. Iyoji organization na connect unu. O nwere ndị South Africa emere interview. Ha sị, agadi m anọ na dating, I cannot date onye m na-ahụbeghị ihu ya mbụ. N'ụfọdụ ga-ewere nwu picture ha sịrị kamgbe Adam nọ. Ti gaga iche ma ọwụ otu ọrụ. Ị gaghị ama na ọwụ arụsị. Ihe m na-akọwara unu, o nweghị ihe na-anaghị abata n'ụwa ụmụ m, lezie n'anya ka a ghara ime gịnị edoghị. Kedu ka ị ga-eji lụọ nwaanyị online? Ime onye online. Onye ị na-alụ ime onye ahụrụ m ya na Facebook. Ịsọ afọ ole ka ọ wụ na Facebook. Ihe dị echi ọ Facebook ị ga-etu ya gị. Maha be nne na nna. Ọ wụ ihe Bible kụziri. Yes, many people ga-asị Hezekaya ekwukarịala. But I believe in the word of God. Mgbe Abraham lụrụ, ọ ma ebe o si lụta. Mgbe Isaac lụrụ, ọ maghị ebe ọ lụrụ. Mgbe Jacob lụrụ, ọ maghị ebe ọ lụrụ. Mgbe a na-alụtara Isaac nwaanyị, Abraham ọ wụọn hụ nwabọị ya. Alụkwala ya n'obodo a. Ụmụ m chọrọ ịlụ di na 2025 leruo n'anya. Di lụrụ ga-edestroy nwụ, di lụrụ ga-eme nwụ ime ka ọ heaven. Nwunye lụrụ ga-edestroy nwụ, nwunye lụrụ nwere ike iduba m heaven. Ka a wụọ tim nyere unu na Deuteronomy 7, but achọ m ikwu ebe ahụ. Kama mgbe anyị bịara Easter, naanị ebe m chọrọ iji mechie okwu m maka time. Wetenụ John chapter 10, ọ one of the chapters m nyere unu, ka m were mechie okwu m. Ana m echeta, those of you a na-akpagbu maka okwukwe unu, obi agbawala unu. Ọ bụrụ na ị gụọ Letters of Peter, ọsụ nwa m, ọ bụrụ na ị na-akpagbu nke ọṅụ mkpọrọ maka iwe onye ochie na izuru ochi, aṅụrịla ọṅụ na iwe ihe imetere ka eji akwụ nwa ụgwọ. But ọ bụrụ na aka na ụdị ọcha, ekwere n'ihi na ị na-ekpere Chukwu, ndị gị na ha bi na ya, ụmụnna m gbakọ bochie ṅụ ọnụ, ṅụrịa ọṅụ na Chukwu ga-ekwuru ṅụ ọnụ m. Ọ ihe nọ na Letters of Peter. But ọ bụrụ na ekpere gị ikpe ndị ịma na ịwa ajọ mmadụ, aṅụrị na ọṅụ ga-achagharịa. Ihe m ga-eji mechie okwu m, ụmụ m agwago m na atụrụ m na n'olu m, ha na-eso m. Ịhụ ndị wa atụrụ m, o nweghị onye ga-emegharị ha anya n'ụwa. Akwa nọ m nkwere, Ọnịcha ọ bịawala Ibele ka abịa. Transporters emekwala money this side. Atụrụ m na n'olu m ebe ọbụla m nọ. Ma ndị nọ Canada, ma ndị nọ America, anywhere ha nọ, atụrụ m na n'olu m, ha na-eso m. Olu onye ọbịa, ha agaghị eme gịnị? Ha na ama ndị ọbịa awụ. Ọmụ ka ha na-eso. But agaghị m abịa ịkọwa the whole of John chapter 10 maka time. E nwere ike ịkọwa n'abalị ma emere ihe a na-eme. But onye nke Igbo, gọna m 19-20-21 maka time.
Yes, Daddy. John 10, verse 19. Nkewa pụtara ọzọ n'etiti ndị Juu n'ihi okwu ndị a. Ọtụtụ n'ime ha wee sị, o nwere mmụọ ọjọọ, anya adịghịkwa ya mma. Gịnị mere unu na-anụ olu ya? Ndị ọzọ na-asị, ndị abụghị okwu onye mmụọ ọjọọ ji. Mmụọ ọjọọ pụrụ imeghe anya ndị kpuru ìsì.
Unu na-efolo? Nwa m n'ihi time, jump out to verse 40.
Yes, Daddy. Verse 40. O wee jọọ ọzọ gabiga n'ofe Jordan, ruo ebe John na-eme baptism na mbụ. O wee nọgide n'ebe ahụ. Ọtụtụ mmadụ wee bịakute ya, ha na-asịkwa, n'ezie, ọ dịghị ịrịba ama John mere. Ma ka ha rabụ ihe niile John kwuru banyere onye a bụ eziokwu. Ọtụtụ mmadụ wee kwere na ya n'ebe ahụ.
Babilen na ọtọ mmechi okwu. Ndị ahụ na-adịghị nọrọ n'ala ụmụ ọma. Onye nke Igbo gụọ akwụkwọ ebe iji mechie.
Yes, that.
40, 41, 42.
Yes, that. Verse 40. O wee jee ọzọ gabiga n'ofe Jordan ruo ebe John na-eme baptizim na mbụ. O wee nọgide n'ebe ahụ. Ọtụtụ mmadụ wee bịakute ya. Ha na-asịkwa, n'ezie, ọ dịghị ịrịba ama John mere. Maka ha rabụ ihe niile John kwuru banyere onye a bụ eziokwu. Ọtụtụ mmadụ wee kwere na ya n'ebe ahụ.
Gwa ha 21.
Yes, Daddy, 21. Ndị ọzọ na-asị, ndị a abụghị okwu onye mmụọ ọjọọ ji. Mmụọ ọjọọ pụrụ imeghe anya ndị kpuru ìsì.
Ụmụ m hụrụ unu niile, yes, unu ahụ ndị amụma. Bedo onye ọbụla m Nwachukwu nwere mmụọ nsọ n'ime. O nwere ihe nọ n'ime na-agwanụ gịnị? Na-agwanụ eziokwu. Ihe bụ imeghari anya, otu obi ga-asị, ihe akwaghị eziokwu. Ihụrụ 21 and 41. K 21, 41. Ha niile sokwere gaa chọọchị. Kparịa chọọchị, kparịa Kraịst n'ime tempụl maka taịm. Kraịst hapụkwara ha gịnị? Tempụl. Gaa na pọọchị mee gịnị? Nọrọ. Ha chụrụ ha kwa mee gịnị? Bịa. Elighị na-eko nwa obi a n'elu. Ọ bụ na ewu Kraịst gwaba anyị. Ọ gwa ha na akwa agwara m unu, ma unu emeghị gịnị? Unu ekwe. Unu na-ekwu maka ọrụ m na-arụ n'aha nna m kwere. Ndị unu si agwawa ha, chi n'ime akpa ha bupụta gịnị? Okwute ka ha tụọ. Ọndụ bịara chọọchị. Taịm anọ ọmụnụ na igwe. Mba, bikọsụ o nwere ndị ọhụrụ. Onye nke Igbo gụọ 30, bido na 30.
Yes, Daddy. 30. Mụ onwe m na nna m bụ otu. Ndị Juu tụtụrụ nkume ọzọ ka ha tụọ ya. Jizọs zara ha sị, ọtụtụ ọrụ ọma ka m gosiri unu site na nna m. N'ihi aha ọrụ gịnị n'ime ndị a ka unu na-atụ m nkume?
Nwa ma ọwụ ndị ọnụ si ọgba nwaanyị. Amaghị na ọnụ na-ekwu ọzọ, obi na-eme gịnị na-ekwu ọzọ. Ejima na-abụ abụ, ọ na-adị ka egwu. Ọ na-asị onye ọchị eze anaghị ahụ Chukwu anya. Onye ọchị eze. Ịgbalikalikalikalika uche Chukwu ka a ga-eme. Ihe tụrụ m n'anya, the Son of God nọ n'ime tempụl, ha chụgide chụgide ya gbafee pọchị. Ha werekwa nwa okwute ha buru ya ka ọ Baịbụl. Ya ha kwa dịa, naanụ gịnịkwanụ wu ihe ojuo kwuru ya na nna ya wee ofu. Ha wepụta okwute, gosi na onwe chọọchị ka ha bịara. Ọ hapụkwa ha cross ọ Jordan. Ha mee ha kwa gịnị? Chiri agawa Jordan. Ma ihe nyere m ọṅụ wụ, o nwere ndị wu ụmụ Chukwu. Emekwela ka emegharịa ha anya, ha si mba ụwa. Okwu onye arụhụ ka onye okwu onye ara. Bible sugodu Hezekaịa ji ike ọkwara afọ. Ị ga-asị onye meriri ọkwara afọ ka eke o ji eji ike arụ ọrụ. Azigodu Hezekaịa adịghị nsọ. Ka eke Hezekaịa ji ọ dịghị nsọ, mee gị onwe ọ dị nsọ. Hezekaịa anaghị edowe iwu Chukwu, ma emego m ọtụ n'ime unu na-atụ egwu Chukwu. Gị na nna nwere ihe ị ga-emehie Chukwu, ị gaghị arahụ ụra abalị. Ma bụkwadị daadị Hezekaịa. Betu ihe nyere m ọṅụ bụ ihe niile ndị Juu mere imegharị ndị mmadụ anya. Ndị ahụ bụ akara kwere na ya tụgharịa asụ Kraịst. Gị onwe gị bụ ụzọ eziokwu na gịnị? Nọrọ n'ala m ekpere unu ekpere. Nkwuo otu ọ dị m chi ga-eji chi ga-abụ. I could not do without thee. I cannot stand alone. Of a suit, I'm Chorokono Gongwa Go. I could not do without thee. I cannot stand alone. I have no strength, no goodness, no wisdom of my own. May thou be Lord, Savior. And weakness. Baba na nkam kuru umu tinye. I did her very weak. And on now I didn't ike. You na go na ho bu ihe na ihe kporo asi. But my hope bum na bi duru ndi buhu zo. Napụta Mary Magdalene na mbọ na ahụ. Ị ga naptali umu n'aha Jesus. Ekwele ka okwu ngwara ha bụrụ even. And ekwele ka ha sonu na ndị Kingdom of Darkness kechiri anya. Zam. Ka ụmụ gị mata na ịhụrụ ha n'anya. Ọhịa iji jide shie ha aka ike. Thank you, Father. In Jesus' name. Mgbe ọmụmụ ọnụ mepee anya.